Lelo Bushku wa mshilo Uwa kukumanye fibusa Efe tuwa lufya Moliva yawe Mwaisendi
DJ Lex, classic
Ubusuma mabalesa Ewa lenga kutitu monane Ilelo ubusuma baba yawe Ewa lenga kutitu monane Ilelo chawama
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 Chawama Ilelo
Lelo na chawama Kumana nefibuse fya psana psana Apari wa pasta chuala Wa pasta chindalo Wa pasta banda Na wambi pofya mapasta zai Ubusuma
Ubusuma wabalesa Ewa lenga kutitu monane Ilelo ubusuma wabayawe Ewa lenga kutitu monane Ilelo
Chawama,
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 chawama, ilelo, chawama,
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 ilelo.
Dear Heaven Father, we call upon your holy name. We thank you for your mercy and for your glory. As we have gathered today, some of our friends, they have joined their ancestors. At this juncture, we say, Oluwa, Oluwa, God of Moses, God of Jacob, God of Isaac, and God of all nations.
Ilelo ubusuma baba yawe Ewa lenga kutila tumonane Ilelo chawama
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 Ilelo chawama
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 Ilelo
Dios ei nenga na buka Shina vana Mwalimpela 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 Ifibusa no mweo
Ubusuma wabalesa Ewa lenga kutitu monane Ilelo ubusuma wabayawe Ewa lenga kutitu monane Ilelo chawama Mababalesa Ewa lenga kutitu monane Ilelo ubusuma baba yawe Ewa lenga kutitu monane Ilelo chawama
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 Ilelo chawama
Catholic, ba New Apostolic, ba Pente, ba CMW, ba Union, ba di ba Pastor Banda po, na yambi po pia ma church, ba na mumba na mi mona po, tuikatane, tuwombele chapamo, kuti tuapsa na ma church, lelo lesa aba fye umo. Tu pepa, no kulomba bonse.